dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunze ikigano dusangire ijambo ku jwi ry'America ndabasuhuje hano i Washington ni muri kumwe nange Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cyacu uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi ry'America i Londres mu Bwongereza. Venuste, ikaze, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku gitabo giheruka gusohoka cya Kizito Mihigo, igitabo gisohotse nyuma y'amezi abiri urupfu rwe rutangajwe. Icyo gitabo yasize yanditse yakise Rwanda embrasser la réconciliation, umuntu agenekereje yakita guhobera ubwiyunge. N'igitabo yatangiye kwandikira muri gereza kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2018 akirangiza amaze gufungurwa.
Ubwo cya gihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda, nimundeke mundeke nanjye mvuge intimba yanshegeshe bavandimwe.
Igitabo Rwanda embrasser la réconciliation, guhobera ubwiyunge, kiri ku mapuru 270. Nyakwigendera Kizito Mihigo avuga ko yagituye ikigo yashinze Fondation Kizito Mihigo pour la paix n'imfungwa zose za politiki ziri mu Rwanda. Icyo gitabo gifite ibice 51, ndabasogongeza ku bice 21 gusa. Icya mbere kigizwe n'iriburiro rikubiyemo uko yakiriye ifatwa n'ifungwa rye muri gereza yiswe 1930. Mu gice cya kabiri avuga uko yarokotse genocide n'uko yatangiye kuririmba n'abamubereye ibyitegererezo, abacuranzi b'abanyaburayi b'injyana classic nka Mozart, Bach na Handel. Mu gice cya gatatu cy'igitabo cye Kizito avuga ku ruhare yagize mu kwandika indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda n'igihembo yahawe cy'ibihumbi 750. Kuri iyi ngingo asobanura n'ukuntu Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwe yamwibwiriye ko ari we watanze amabwiriza ko yoherezwa kwiga umuziki mu Bufaransa. Mu gice cya kane nyakwigendera Kizito avuga ukuntu yakiriwe mu Banyarwanda b'abahanze, bamwe batamwizera bakeka ko yaje kubaneka. Aha niho avuga ko yanze kuba umuheza nguni, ati ntibyambera, ati nta ruhande rutagira beza kandi bose mbafitemo inshuti. Mu gice cya gatanu avuga ukuntu yahindutse intore y'umukristo wamamaza ubwiyunge n'ukuntu yagejeje kuri Musenyeri André Léonard wahoze ari arikiyepiskopi wa Bruxelles igitekerezo cyo kuba padiri, ariko cyane cyane ukuntu yashatse kandi agahura n'umukobwa witwa Blandine w'umuhutukazi, kandi se ari washinjwaga kuba yarishe se wa Kizito, birumvikana. Ndetse no mu gice gikurikiyeho avuga uko yahuye n'abandi bakobwa barimo umututsikazi batashoboye kunogereza urukundo hamwe kubera ko Kizito atarubanuraga abo akunda. Urukundo nyarwo Kizito avuga ko yarubonye ageze muri paruwasi yahitwa Glim mu Bubiligi, aho yahuriye n'ababyeyi be bamufashe nk'umwana wabo Pierre de Marton na Ghislaine Scocard. Mu gice cya munani avuga ukuntu yakiriwe bwa mbere na Perezida Paul Kagame akamwakirana urugwiro n'urukundo mu mwaka wa 2010. Igice cya cyenda yagihariye Fondation Kizito Mihigo pour la paix, yahaye inshingano zo kwamamaza ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Igice icya yagihariye ugushyikirana kw'amadini, ndetse akavuga ukuntu yari yarabuze ahantu yasengera hatekanye ngo aganire n'Imana atabikoze bya gifarizayo. Amaze gusohora indirimbo ye yise Twanze gutoberwa amateka, hari bamwe bamubonyemo umuntu wegereye cyane ubutegetsi. Ni mu gice cya 12. Mu gikurikiye akavuga ukuntu yitandukanyije nabwo. Mu cya 14 akavuga uko yasabye kurahira muri FPR, uko yatumiye Bamporiki atangiza KMP. nicyo atekereza kuri gahunda ya leta ya ndi umunyarwanda mu cya 15 avuga ukuntu yahungabanijwe n'urupfu rwa Patrick Karegeya ngo cyane cyane kubera ko abategetsi babyigambye mu gice cya 16 nihavuga ku ndirimbo ye yise igisobanuro cy'urupfu isa naho yabaye gashoza ntambara mu gikurikiyeho akavuga ko nta bwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse bubaho mu Rwanda mu gice cya 18 avuga uko yafashwe bunyago n'uko yafungiwe ahantu hatazwi uko yaburanishijwe agakatirwa nyuma agaruka ku nshuti ye Gerard niyo mugabo wa buri birengero maze mu gice cya 21 akavuga ukuntu mu Rwanda bahatira abantu kwemera ibyaha no gusaba imbabazi ariko kuri Kizito no muri gereza avuga ko yakomeje gutsimbarara ku mahame y'ubwiyunge ibyo bice bigize hafi kimwe cya kabiri cy'igitabo wari umusogongero
Washington ijwi rya Amerika
Pando rero ku ijwi rya Amerika inshingano zacu ntabwo zitwemerera gusesengurira abatwumva ibyanditse mu gitabo urwo ruhare turuharira abanditsi ubwabo abasomyi ndetse n'abasesenguzi niyo mpamvu nyuma yo kubanyuriramo muri make ibikubiye mu gitabo cya Nyakugendera Kizito Mihigo twatumiye bamwe mu bagisomye ngo batubwire uko batakiriye twatumiye madame Clarisse Kayisire uyu umucikacumu utuye muri Canada twatumiye kandi bwana Garikan Gasana n'umucikacumu nawe akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amahoro People's Congress naho bwana Jean-Claude Murindahabi n'umunyamakuru
Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nakeba kinumira Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nakeba kinumira
Atakanyirubukozwemo Reka duhere kuri Madame Clarisse Kayisire atubwire uko yakiriye kiriya gitabo
Ni igitabo nakiriye neza kuko Kizito n'umuntu nakundaga cyane kubera indirimbo ze namanze kumukundira kuri zira ndirimbo zavuga kuri genocide hanyuma nyuma amaze gupfa mbona ubundi Kizito ntarinzi kuko ntabwo nge nari umukristo cyane ariko indirimbo ze numvise zirimo inyigisho nyinshi igitabo cye ni naragikunze kuko ni igitabo kivuga ku bwerekeye ubukristo bwa Kizito ukuntu kuva ari umwana yahuye na genocide n'ukuntu byamufashije kubasha kwihanganira genocide yagize yarafite ibintu byo kwihorera bimushiramo akiri muto cyane afite hagati imyaka 12 kugeza kuri 19 ni ikintu gitangaje kubera ko abantu benshi baracyafite ibikomere kandi barabigendana alors que Kizito we yabashije ubukristo bwamufashije kubivamo niyo mpamvu naragikunze cyane igitabo cye
hari abantu bagereranya Kizito n'umuhanuzi uwo nari umuhanuzi yaba umuhanuzi se we yari ku muhanuzi wabo
navuga ko ari umuhanuzi kuko nkuko maze kubivuga genocide yayibayemo aranayivuga mu gitabo cye ntabwo ari ukuvuga ngo n'uwo muntu wagiye kwihisha ntiyagira icyo abona yayibayemo yasohotse mu mirambo yirukanka kandi yari afite imyaka 12 agarutse araza ikintu yahise akora yashakaga kugira ikintu cya vengeance cyo kwihorera ariko bimushiramo kubera uko kuntu yafashe ivanjiri donc ubukristo bwe akaba ari bwo ashaka kubupratika donc pratiquer l'évangile aho kugira ngo ayisome gusa bimufasha kuva muri icyo kintu cyo kwihorera ibyo byatumye nk'umwana ufite iyo myaka 12 15 19 ahita abona ko u Rwanda ruvuye muri genocide harimo abishe harimo n'abiciye atangira nk'ubutumwa kuko nawe aravuga ngo ni mission imana yamuhaye atangira ubutumwa bwo gushaka kugira ngo u Rwanda rugire amahoro rwumvikane kuko byari biruhije abitangira ari umwana akoresheje indirimbo ze n'umuhanuzi kuko ibintu abantu bamwe harabakibabaye n'ubu ngubu kubera genocide ni ibintu yarenze afite imyaka 15 kandi muri uko kubirenga akoresha indirimbo ze kugira ngo abashe kubishyira mu bantu bose niyo mpamvu hari abenshi batamwumvaga haba abarokotse genocide bavuga bati ni gute avugisha abandi abantu bishe ise avuga mu gitabo cye ukuntu yuzuraga n'umukobwa w'umuntu wishe se kandi akaba ari Kristo ujya kumushaka. Nta nubwo ari n'umukobwa wazaga umushaka, ni Kristo washakaga kumwegera kugira ngo amubwire ati ntugire ipfumwe, ntacyo nguhora, papa wawe yagize nabi ariko wowe nta kintu wakoze. Ibyo bintu ndabona ko ku mwana wawe ufite iyo myaka yakoze ikintu cy'igitangaza, navuga ko yari umuhanuzi kuko ibintu yakoze ntago abandi byananiye kubikora. Niyo mpamvu abantu benshi batanamwumvise. Igitabo cye kirabyerekana ko ukuntu yari ameze, noneho byatumye nanjye menya mbona kuko yari umuhanuzi. Niyo mpamvu nabwira abantu bashaka gusoma nk'abantu b'abakristo bashaka pratiquer la religion catholique, ni igitabo cyiza cyane. Yakoze ibintu byinshi abapadiri batabasha kubwiriza abakristo, Kristo yabigezeho.
Garikani Gasana, umwanya ni wawe.
Murakoze Veneste, ndabasuhuje nabumvijwe rya Amerika mwese. Igitabo cya Kizito Mihigo nacyakiriye neza cyane, kandi nkaboneraho no kumushima ko yasize yanditse atubwira ibyo yanyuzemo, umubabaro yanyuzemo mu Rwanda, kandi abyivugira mu majwi ye uko byamubayemo. Hanyuma kandi icy'ingenzi kiri muri kiriya gitabo kandi ni ubumwe n'ubwiyunge, amahoro, ahamagarira Abanyarwanda abasaba kubana bakaba abakristu bakabana kivandimwe. Hanyuma kandi akadenonsa abantu bose bagiye bamugirira nabi n'ibikorwa muri kiriya gihugu. Nta nkuru mbarirano, arabyivugira ubwe mu magambo ye. Hanyuma kukinyuramo biragoye kugisoma, nibyo byiza. Ngiye nsha muri make nakubwira nti Kizito nta muntu batabonanye mu bategetsi bayobora kiriya gihugu, ntawe atagiye gukomangira ku muryango ngo amubaze amubwira amarorerwa ye, ariko ugasanga bose bagiye bamusubiza inyuma, ukabona kubana mugambani ahubwo muri make ugiye guhera kuri Perezida wa Repubulika kugeza ku muturage wo hasi. Icyo nabwira Abanyarwanda bagisome, kuko ni igitabo cyuzuyemo amahoro, umubano w'Abanyarwanda, bagisome babone ibyo Kizito yabayemo.
Amagambo ya Kizito nta nubwo ari ibanga, abantu mwese mwabashije kumva no gukurikira indirimbo ze, message ziba mu ndirimbo ze ziragaruka no mu gitabo cye cyane. Harimo amahoro, ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, urukundo, byose arabigarukaho. Kandi Kizito ikindi atwereka nk'Abanyarwanda twagombye kumwigiraho nuko yateye intambwe abenshi tutaratera, intambwe yo kuvuga ngo tujye akababaro kundi tujye tukiyumvamo. Nicyo kizakiza Abanyarwanda, nicyo kizageza ku Banyarwanda umwe n'ubwiyunge, nicyo kizageza Abanyarwanda kugira igihugu cyiza twifuriza abazadukomokaho. Ni nayo magambo agarukaho cyane, ko we atireba ahubwo areba abazadukomokaho, igihugu bazabamo uko kizaba kimeze. Agaruka rero kuri reconciliation no kwiyumva mu kababaro kwa mugenzi wawe, ko aricyo kizatuma tugira igihugu kizima tuzasigira abadukomokaho.
Dekano niho twumve Jean-Claude Murindahabi.
Ya urakoze cyane Veniste, ndahamya ko umuntu wese by'umwihariko umunyarwanda uzasoma iki gitabo cya Kizito Mihigo azavanamo inyigisho zubaka, inyigisho z'amahoro, inyigisho z'imbabazi, inyigisho z'ubwiyunge nyakuri. Igitabo cya Kizito nge nabonye ari nk'indorerwamo ku muryango nyarwanda, ndetse kirenze no kuba indorerwamo, kuko nkubwiye buryo umuntu yireba mu ndorerwamo akabona nk'akantu maso yashaka kukavanaho ntibikunde, bisaba yuko agomba kureba ukundi kuntu abigenza, sindorerwamo mubwira uko yakavanaho. Iki gitabo rero kirenze indorerwamo, kuko nticyerekana gusa imiterere n'ibibazo by'Abanyarwanda cyane cyane ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, ahubwo umwanditsi wacyo Kizito yerekana neza neza uburyo n'inzira abantu banyuramo kugira ngo bagere kuri ya mahoro n'ubwiyunge. Iyo urebye rero uburyo cyanditse, cyane cyane kuri iyo nzira y'ubwiyunge, kuko niyo Kizito yibandaho, usanga yerekana ko umuryango nyarwanda ukiri gutagusa, ndetse ukiri nk'umwana ukambakamba. Hanyuma akerekana ko ariko bishoboka abantu bemeye inzira nyayo itari iyo kubiheza mu magambo gusa ko bashobora guhaguruka bakaba wa mwana ko kubasha kugenda. Kizito rero yitanze urugero mu bikorwa binyuranye mu nyigisho ze, ariko mu gitabo cye anerekana ukuntu yahuye n'inzitizi zikomeye ntabwo bica ku ruhande. Ibyo ngibyo ugasanga ari ibintu byanamubabaje, nubwo agaragaza ko nibura yabashije kwerekana ko iyo nzira y'ubwiyunge ishoboka. Akaba rero mu gitabo cyerekana ko afite yarafite rwose iyo ndoto y'igihugu cyiyunze, aho nta witundi umwanzi, aho nta witundi igipinga, aho nta witundi ikigarasha, aho nta witiranya umwicanyi n'amoko, nta witiranya ubwoko n'abicanyi. Ku mugaragaro rero nubwo yerekana intege nke z'Abanyarwanda, abikora agamije kwerekana ko uburyo bwo gukosora ibitagenda neza bishoboka. Veniste, njyewe nsanga iki gitabo bikwiye ko cyakuzashyirwa no mu zindi ndimi, Ikinyarwanda n'Icyongereza birimo, kuko nta munyarwanda n'umwe utavanamo inyigisho kuva ku muturage wo hasi kugeza ku muyobozi wo mu rwego rwo hejuru y'ikirenga mu gihugu.
Cyagihe cyo kunama kigeze Banyarwanda, nitwemere mwemere namwe bategetsi bihanganye muceceke. Uyu mwanya ntabwo ari uw'impaka zango turwane, si n'uwo gupfundikira n'ukuri turwanira urupfu. Abo ngabo barurwanira n'uko bataruzi, abo ngabo barurwanira n'uko bataruguzi.
Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira.
Igitabo cya Kizito Mihigo kigisohoka yewe na mbere yaho gato bivugwa ko kirimo gutegurwa, hari inyandiko n'imvugo zari zatangiye kumvikana ku mbuga nkoranyambaga zikivugwaho mu buryo butandukanye. Hari abagiye bumvikanisha ko kiriya gitabo cyanditswe na Kizito Mihigo koko, ariko ko hari abandi bamwongereyemo amagambo. Nanone Madamu Clarisse Kayishire afite icyo abitekerezaho.
Ubundi iyo usomye igitabo cyanditswe n'undi muntu atari nyiracyo wakisohoreye nk'ubu yapfuye ariho, nta kuntu abantu batabitekereza babitekereza, ndabumva bafite uburenganzira bwo kubitekereza. Ngewe icyo nabivugaho, ndareba indirimbo za Kizito, harimo n'ubuhe butumwa yatanze. Ni ubutumwa bw'amahoro, ni ubutumwa bw'ubumwe, ni ubutumwa bwo kwiyunga, ni n'ubutumwa bw'ivanjiri, gukunda Imana no gukunda Yesu. Ibyo biri mu ndirimbo ze zose ubisangamo. Hanyuma hari audio yasohotse mbere y'uko igitabo gisohoka. Iyo audio irimo ibiki? Nayo irimo ubwo butumwa, harimo ukuntu bamufashe muri mu 2014 ko yafashwe, uko byagenze, abantu barabyiyumviye n'ijwi rye. Mu gitabo naho rero ibyo yavuze muri audio nibyo biri no mu gitabo. Yabaga atari Kizito wabyiyandikiye, twari kubona ibintu bitandukanye, ariko ni umuntu umwe aravuga ibintu bimwe, kandi ntabwo bijya hanze y'inyigisho za Kizito, ntabwo bijya hanze za Kizito uwo ari we. N'abantu bamuzi, abantu bari basanzwe bamuzi bazanagisoma, nabo bazahita babona Kizito mu magambo ye. Ikindi navuga ni uko ukurikije ukuntu cyanditse, ni cya gitabo ubona umuntu yanditse yiruka, yibereye mu nzu akajyandika ibintu bimuje mu mutwe, ibyo atekereje nabyitwa kandi bavuga mu gifaransa langage parlé ntabwo ari igitabo bona yafatiye umwanya ngo giye gukosora ahindure les phrases azihindura zandi kukundi bibe byiza bi mu gifaransa cyiza urabona ko na magambo yivugiye we ubibona n'ukuntu yabyanditse uko byamuje mu mutwe ni nayo mpamvu cyoroshye no kugisoma uragira ngo uraganira n'umuntu yicaye imbere yawe ari kukubwira inkuru ze uko byagenze uko yuzuye n'umukobwa aho yanyuze ukuntu akunda Imana ukuntu akunda gusenga ukuntu akunda kuririmba igitabo cyoroshye cyane ku buryo ntabwo gyewe sishidikanya ko ari we wabyandikiye icyo navuga aho wenda atiyandikiye c'est normal ni préface ibiri normal ko préface atari we yanditse ariko ibindi byose niyo wabyanditse
ku ruhande rwe Garikand Gasana abyumva ati
oya Venus ntabwo ariko mbibona kuko ndagira ngo nanibutse abatarabashije kubona ama audio yabashije gusohoka mbere y'igitabo ni ijwi rya Kizito arivugira ibyamubayemo ibyamubayeho nako kuburyo nabashishikariza kumva iyo ma audio hanyuma kandi bakazasoma icyo gitabo kuko Kizito arivugira avuga ibyo yavuze mu ma audio akabirambura byose kuko nyine ari igitabo hanyuma kandi narumvise ko hari na audio yakabishobora kuzasohoka nayo ndabashishikariza bazayumve bashira amakenga bumve ko uko ari Kizito akiyandikiye kuko gyewe nkanje umuzi twavuganye akiri burayi atashye afunzwe anafunguwe twagumye kugira en contact na kwemeza na hamya ntashidikanya ko igitabo ni cya Kizito Mihigo ijana ku ijana twakoze
hari abo nabonye bakomeje kwandika kuri za Twitter ndetse no kuri Facebook benshi barandika bamwe bashima abandi bajora sinzi nibizo nyandiko we wazibonye kuba kiriya gitabo cya Kizito Mihigo kitavugwaho rumwe wowe nk'umuntu wavuganaga nawe kugeza yitabye Imana izo mvugo wazakiriye ute
kuba uko nazakiriye kuba kitavugwaho rumwe byo nta nubwo byantangaje cyane kuko Kizito mu buzima bwe bwose ntabwo yigeze yumvwa n'impande zose kuba hari abarwanyije igitabo cye rero nabyo birumvikana ni nayo mpamvu yishwe urumva ntabwo abamwishe bari muri abo bandikizo nyandiko bari muri abo batumva ubutumwa yasize birumvikana ni nayo mpamvu bakirwanya ariko ku muntu wamenye Kizito kandi wumva kuri ushaka n'igihugu kizima tuzasigira abazadukomokaho yagombye kumva impanuro nibyo mu byo Kizito yadusigiye
n'umunyamakuru Jean Claude Murindahabi nawe afite uko abibona
ntabwo ariko mbibona ariko kubagize amakenga harabo umuntu yashobora kumva kuko Kizito yigendeye ubuge atagisohoye akiriho nyine ariko rero Kizito ntiyanditse gusa yaravuze amajwi yarahari amwe twamaze kuyumva mu biri mu gitabo cye ntabyo nasomye mu bihabanye n'imyumvire dusanzwe tuzi kuri Kizito rero umuntu wabushidikanyaho n'utaragisoma cyangwa atarakurikiranye neza ngo amenye imyumvire n'imyemerere ya Kizito kuko iyo uri kugisoma ubonamo Kizito usanzwe undi ndetse ukarushaho ukamenya n'izindi ndangagaciro yari yifitiye mu gitabo cye agaruka ku bikorwa ndetse naho yanyuze nabo bahuye n'ibyo bavuganye urugero ntiyari kuvuga ibyo yaganiriye na Perezida Paul Kagame cyangwa ibyo yaganiriye na François Ngarambe uyu ni umunyamabanga mukuru wa FPR n'abandi usanga ibyo ngibyo ntawe wabasha kubihimba iyo avuga ukuntu imbere mu gihugu no hanze yacyo yashakishije umukobwa wamwemera uko ateye n'imyemerere ye cyane cyane muri ibyo bikorwa by'imbabazi amahoro n'ubwiyunge usanga ibyo ngibyo ntawe wabihimbahimba uretse Kizito to ubuge hanyuma ikindi cya gatatu nge kimbere ikimenyetso cy'uko ibyanditse ari Kizito wabyiyandikiye nuko abagisohoye bihutiye kukigeza ku bantu ku buryo batanabonye n'umwanya wo gukosora twa dukosa dusanzwe umuntu uwo ari we wese ashobora gukora iyo yandika yatabonye akanya ko gusubiza amaso inyuma ngo yongere arebe ibyo yanditse utwo dukosa rero turi muri icyo gitabo nuko cyasohotse ngira ngo babikoze bihutira kugira ngo basangize abantu baba maru amatsiko babagezeho ukuri n'inyigisho nziza za Kizito Mihigo Veniste
Ijambo ry'ibanze ry'igitabo guhobera ubwiyunge cya Kizito Mihigo ryanditswe na Bwana René Claudel Mugenzi, impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu karere k'ibiyaga bigari, akaba ari nawe Kizito Mihigo yagejejeho inyandiko ze amusaba kuzazisohora nihagira ikimubaho. Aratubwira uko igitabo cyakiriwe.
Ibyo cya gitabo yatangiye kucyandika mwaka wa 2016 kuko yari kumbwira amakuru menshi ubuzima bwe muri prison uko bwari bumeze, noneho nkajya mubyandika. Nyuma ndamubwira nti uhereza amajwi kugira ngo nyafate kubyandika, byari ruhanyije kandi kugira amajwi n'ibyo byari ngombwa, kuko yavugaga yuko hari ikintu gishobora kumubaho. Ibyo bintu yamubwiraga nabivuga kuko yabonaga ubuzima bwe gutorohewa aho yari ari muri prison, aho icyo gihe amazemo imyaka ibiri. Nyuma atangira yohereza amajwi, maze kohereza amajwi noneho nyuma ngira igitekerezo bwira nisi wakoze n'igitabo, nimba ufite umwanya aho ngaho ukareba uburyo wakwandika igitabo. Ubwo nibwo yatangiye kucyandika buhoro buhoro, akabyandika yarangiza akabishyira akabicyohereza muri message kuri Facebook, cyangwa hari email yakoreshaga akagenda akabishyiraho ahantu akabifunga muri draft, uko abonye umwanya akagenda abyongeraho ku buryo ntabwo ari kiriya gitabo, ahubwo yakoze ibitabo bibiri. Hari n'ikindi yakoze kijyanye n'ukwemera n'iyobokamana nyuma jenoside yakorewe Abatutsi, ariko icyo ntabwo yabashije kukirangiza. Ubwo rero ejo bundi
yabashije kukirangiza, ariko nacyo uragifite,
nacyo kirahari. Ubwo rero ejo bundi nanone avuye ahawe imbabazi zo gufungwa avuye muri prison mwaka w'2018 muri Nzeri, nanone yongeye afatirwa yandika yohereza byinshi cyane abishyira hamwe, yongeraho ibya nyuma bijyanwa no gufungurwa kwe n'ubuzima yagize nyuma yo gufunguka, ashyiraho bikeya. Ubwo ni harimo n'inama amashapitre make ya nyuma nibyongeyemo nyuma amaze gufungurwa, noneho yongera yohereza icyumba icyo kirekire avuga ati njyewe n'ibindi birahagije, njyewe nza ninabasha kukisohorera ku giti cyanjye igihe nzaba ndi ahantu hari umutekano, ahantu ushobora ubwo muzakinsohorere ariko mube mukibitse.
Muri make wagisohoye uko akiguhaye, nta kintu wongeyeho uretse ijambo ry'ibanze wanditse?
Ntacyo na kimwe nongeyemo, kuko nta n'uburenganzira bwo kongeraho mu gitabo cy'undi muntu ibyanditse, uretse ijambo ry'ibanze nyine ryagombaga kujyamo rigomba gusobanura icyo gitabo, imbo n'imvano y'icyo gitabo, n'ubundi ibintu byose niwe wabyanditse.
Urakoze René Claudel Mugenzi. Nibutse ko uri impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu karere k'ibiyaga bigari, ukaba ari nawe Kizito Mihigo yahaye inshingano zo kuzasohora ibihangano bye. Ndagushimiye.
Urakoze.
Ngushimire nawe Clarisse Kayisire, uri umucikacumu munyarwanda, umukozi wa Leta ya Canada.
Murakoze cyane
kukwakira muri iki kiganiro Gasana Garikani byatunejeje. Nawe uri umucikacumu, ukaba uri n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amahoro People's Congress. Ndagushimiye. Habi uri umunyamakuru. Ndagushimiye.
Ninjye ubashimiye.
Namwe mwese muhitamo Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi, ndabashimiye. Ijambo ndishubije Etienne Karekezi.
Turagushimiye Veniste Nshimiyimana ku kiganiro kirambuye wafashe umwanya ugategura. Namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi, ndabashimiye. Iki kiganiro ni urubuga rwanyu, turabatumiye igihe cyose kujya mutugezaho ibitekerezo ndetse n'ibibazo n'ibyifuzo, natwe tuzajya tubisangiza abatwumva igihe cyose. Mwari kumwe uyu munsi nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Mwese kandi mukomeze kugira ubuzima bwiza.
Chibi, 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 urupfu.
cha chibi chiruti bindi ariko